musicblog.co.
Hey, mulongo kumwa mbakuli mwene ali ni ungangale na pla ni kumana ya na yake.
Mulungu sana pange vana wake kuvutika olo mafuto ya kapake bwanji ya mapita. Jiwe bus driver, ndiwe usunga panja. Ngasu nalonge matero vana wazagona panja. Posi ya libize ya funo pange zake. Vana wafuna school fee chitenge make. Zelu za pela ulipa dead end. Landlord ya tuma lelo ni mansend. Wenzako vana tiaba unasala one po. Na makisi ya pezeka kuli inasala jo. Ufuno longa pola waku chose la pogo. Pe ufuna kushaina waku onongela show. Kumwamba ni kutali, basi ni polimba. Bati uziziva, mwamuna saa jimba. Kwata upempele, vonse vizankalache. Mulungu sako na zapala za wate.
Mulungu kumwamba kulimwene ya li. Ni ungangale na pla. Ni kumana ya na yake.
Iwe osa wana pitiliza. We twishika aikona. We twishika believe it's all.
Coming, huma funo blower. Skill ili fullu na voice yo flower. Huma funa KP ya kakusaineko. Ma DJs pa radio ya kakulizeko. Die hope yako yene iche kwa sila. Vama miwenze libe mane yo kupunzi sila. Sisi njiwe guy huma fanika kushansha. Bati futi njiwe yo sunga kulise malasha. Kustudio na kweve wafuna five zari. Waficha afuna cash boy mba vikari. Palasti unasala che ulibe option. Wamboona mwanga jize anapasa wina portion. Yako waifako sivichitika. Wae so pirikita but still sivichitika. Pati uziziva mulungu sakona. Kala chena faithi wakia za kukona.
Mulungu kumwamba kulimwene ya li. Ni ungangale na pla. Ni kumana ya na yake.
Iwe osa wana pitiliza. We twishika aikona. We twishika believe it's all.
Kani ni mibweze kwa kumbuyo for a beat. First time kila nani pangila po beat. Hanaona potential so anani pasa chance. Yocha showcase talent kumafanzi. Point na prova, mchanga na panga. My shows ni zanda na crew na yamba. Mula, baila, TAP na Juvik. Brisk na nana, yankala full click. Kansi vantu mitima zisiana. Uyesa kutandiza kansi nabo ba plan. Na jabu aso yanga ya mbunkala one side. Vintu venze vanga tambo sharing a five. We still the same people that kill a bit rest. Jikali vene vaja vemu na konda pa fest. Haso ya muhudu ndia ikali motivation. Kwela pake amendi pakali occupation.
Mulungu kumwamba kulimwene ya li. Ni ungangale na pla. Ni kumana ya na yake.
Iwe believe it's all for the better. Now we on the greatest songs. Top chunks and we run the world. I'ma sing it like it's my last. Cause man, this is the greatest song.
Yeah.
This is the greatest song.
Oh yeah.
I'm on the greatest song.
ZamiMusicBlog.co.